da ekitinol chapane juye jeriri annabi daniel daniel go jego assalamu alaikum mun so birabe heditobe min kofni on be inde allah jawmu salama giddo ko moy fama e do lawol gonga ko ngolo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy min cera ke gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon kalawol gonga ko yake siriya men bawo ha Ellini no deftere annabi Yeremia gurnodo wadi dubite medde jeego hidde ko almasihu wara engino Yeremia rentinino derdi ko en yahudu en be wiugo be to be tubay hakeji mabbe be gartanay Allah hono be lesdi Babila ngibinan berniwol wuro Salima e be nangan yahudu en bana maccube amma gurna yahudu en gartanay hakkilo do waju Yeremia gamma junkadi en jangino honobe Babila ngari be ngibbini wuro Salima e be dilli be yahudu en daayidum ha lesdi Babila ko dum e fusali kalkal banano Allah wolwiri nodum be hunduko annabi Yeremia amma gibbinki wuro Salima yidano wiugo Allah wujinino yahudu en ummatore nde o subino diga boyma Allah fotaino yejjita alkawal ngal o haɓɓino be Ibrahima Isiyaku e Yaqub nde o wino ɓe mi barkidinan bema mi naalan bema ngam maɗa asli duniyaru fuu keɓan barka Allah yejjitaino taskara neldugo kisnowo nder duniyaru kisnowo tamminoɗo warugo hedi jamaare yahudu en be lisal Ibrahima e bindidon mbiya en bana noye Allah aynirino yahudu en ha Babila wadi duubi chapande jeedidi ha yotti nyande nde o wartiri be ha wuro Salima bana no inorinorum amma to ha kebon nanon tariha ka sei ndenon siriya ngotka hande en gidi jangugo tariha derkejo yahudujo gorko latinoro goto nder nangaɓe yaraɓe ha Babila derkejo on dum Daniel annabi Daniel inde Daniel yidi wiugo Allah woni alkalijo am dum tindinore wonde dow ko larani ngendam Daniel wala muhulata sona Allah tammido hitaago duniyaru Daniel medai sunago dow ko yimbe mbi'antamo sei numoji Allah tan marino saman ha yeso mako Daniel nuɗɗinoɗo ko annabi Suleymanu windino diga ko sali hulugo yimɓe woni tuforgol amma kolotoɗo jawmirawo joɗoto jam anduɓe bindi annabo'en ɓe boɗɗum fuu andi Daniel laati annabojo gongajo ngam deftere luggunde nde o windiɗon jogi gongaji ɗi ruhu neɗɗo wawata jogago so na be bawɗe Allah Annabi Daniel windi ɗuɗɗum dow tariha ummatoje duniyaru diga ummatoje ɗe latakino masalan Daniel windino bana noy laamiɓe Persiya Yunaniya e Roma tammino wangugo e ko ɓe tammino huwugo e o windino ɗum ɗo waɗi bakin duuɓi temeɗɗe caali hidde ko ummatoje ɗe njooɗo nden bana annabo'en Allah woɗɓe Daniel windino dow garki arani e ɗiɗaɓi almasihu Daniel waɗino annabako dow garki maako arani yimɓe nattinan goɗɗo mo Allah suɓi ɗum ɗum yiɗi wi'ugo no o tammi mbarego bana li'etenga ngam hakke ngam to almasihu wartoyi dow duniya o hitoto duniyaru be gongako nane wayungu annabi Daniel heɓino dow ko larani garki almasihu ɗiɗaɓi digamiɗon larata on lese laamu jo'inama goɗɗo mo geeto diga ɓoyma joɗake dow woto maaje limce maako danwi tal gasa hoore maako nandi be uluuji laaɓɗi leeso laamu maako laati bana ɗemɗe yiite goɗon dari dow kosɗe murle giite leeje maa yiite wurti diga maago yimɓe ujineeje teddinimo dubuuje ndari yeeso maako hiitooɓe puɗɗi carwotiral defte maɓɓitaama Den gimi der kaye fi jemma majum da goddo bana bi neddo wardi be dule o yehi ha on geto diga boyma wotbe njari mu yeso mako kanko o hokki mo bawde e teddungal e laamu ha yimbe der ummatoje e le'i e demde fu dowtanomo bawde mako don dumo ha foroy laamu mako jinnata sam amina Der wakkati marden hande he ata en gam widitago be luggudum numoji jawmirawo gondi der deftere Daniel. En kaadan ha dow tariha annabi Daniel be hore mum. Der faslol aranol kadi en daran no butu Nassar laamido Babila subino der Yahudu en sukaabe worbe ngarnibe yottibe ekkitinego andal e waawanbe ekkitago bindi e bolle Babila en. Gam haabe mbawa jaggana go gomnati Babila. Daniel latino goto nder sukaabe be laamido subino. Banani kadi Daniel fuddino jangugo nder chalaje jangirle Babila en. Amma diga fuddam non Daniel hebino chadele. Da ko lati chadele mako. Laamido mawdo mo Babila umrino kala derke en jangirde fuu. Seito njari giya e nyama nyamdu. Li antendu labbi. Daniel wawino yallir gonder rewobe labbina. A wawata. Gamdume, gam odon no hula alla. Daniel buri yidu gwade do hugo ko fatanta alla. Jaumira o mako. Bindi mbiyeno. To, Daniel annini ta osoba benyamdu e ina bojam digasare lamido. Gam majum o tori maudo saraki en lawol gam ta o soba. Den fahin, bindi kollino ban noy Allah hisniri Daniel yakeman, noy o barkidinirimo, eno o hokkirino mo higma e andal, kanju wonete ko bindi mbiata. Konde e laamido jami be fu, o tawi be buri laarobe e hila en der laamu mako fu higma. E hakkilo nde sappo kanjum kadi wadi dubi chapande jeedidi Daniel huwani no laamibe Babila e Allah don no wondi be mako der wakkati luttando en hande en gidino laarugo tariha ngotka ka annabi Daniel kollitanka o hulatano ko moyso na Allah en tammi laarugo no Daniel nandayno be saraki en wotbe hudannobe be laamido Kambe be bovino sotin go gonga, be donno njaba Rusia, gam kulol Allah wonaino nder berde mabbe. Daniel, kanum, yidano sainde gonga kusam, gam kulol Allah hewino berde murum. Oburiru go sakine go nder ngaska barode dohu go kufatanta Allah. Tariha ka, Sala ken wakati Daniel wartindo tijo e wodonno jaggano bet o tare laamido nayawo. Laamu Babila noddata ken Babila fahin ma Persia ga ummatoje didi Median e Persian konino lesdi Babila. Hafasluol jego bindidon biya. Mfottani Darius laamido o joina ngomna en temere e nogas. Do laamu mako fu nden o subi ardibe tato Daniel woni goto mabbe kambe be kakkilana kugal gomna en gam ta laamido wada asar der kugal majum Daniel buri ardibe e gomna en wotbe
gam o urdibe hakkilo gam majum laamido annini ardin gomo do laamu mudum fu
Ardibe, wotbe en gomna en go dabbiti dalila wullago Daniel, gam kugal mako. Amma be tawai aibe ko bofol ha mako, gam o kolado, o huwai kalludum, gam majum be mbimbitiri. En tawata dalila wullandu do Daniel, sonato dum hala dina mako. Den, ardibe en gomna en gonjei ha laamido mbi, ya laamido Darius. Ayeda ha foroy barkama minin hakkilanan be laamu maada fu ardibe ngomna en wakili en dawrobe min narri jamu goma barkama awada umrore asembidinande wi'ugo ni'i der nyalle chapande tati garande ta goddo toro hunde ha ko moydo wantedo malla neddo te ha lamido tan modo utanaki umrore nde be gubbomo der lol barode umru umrore nde wat jungoma barkama ha katabita bana umroje mediene persien de ngailatake nonnon lamido darius wadi umrore tabitini nde be wadugo jungomo amma daniel de nani hala umrore man nasi sudu mulum wodi asorol mako burde gal wuro salima ton o tuggi koppi bana o wowri nyalle fuude tati o wadi do'a o manti alla worbe go ndari daniel o don do'o o do toro alla nden be njeya laamiɗo ngam wolwango mo hala umrore go ɓe mbi'i barkama a waɗi umrore nder nyalɗe chappanɗe tati ta goɗɗo toro hunde ha ko moyɗo wanteɗo malla neɗɗo sei ha maɗa tan barkama to nanon ɓe gubbomo nder lowol baroɗe laamiɗo jaabi nonnon ka tabiti bana umroje medien e persien ɗe ngaylatake ɓe mbi'i laamiɗo daniyel goto nder egginaɓe yahuda en teddinayima barkama oɗo utanaki umrorema nyalɗe fuu oɗon waɗa do'a maako haala man fottanayi laamiɗo sam o numi o ɗaɓɓiti laawol hisnugo daniyel o tokki numugo ha naange muti nden worɓe go lorti ha maako mbi'i a andi barkama fodde al'aada medien e persien umrore laamiɗo waylatake to laamiɗo umri waddugo daniyel ɓe gubimo nder lowol baroɗe laamiɗo wi'i daniyel allah maɗa mo a accata teddingo ɗum kanko hisne ɓe gaddi hayre mawnde ɓe ballininde dow hunduko lowol laamiɗo waɗi lamba ha maare be halagaare muɗum non bo be kalagaaje mawɗe maako ngam ta goɗɗo hisna daniyel nden o hooti saare maako o nyaamayi wala pijirle o waali o ɗanaaki sam laamiɗo dawi cub yawdi ha lowol baroɗe nde o ɓaditingol o huli o woyi daniyel an teddinowo allah geeto allah maɗa mo ɗowtantoɗa foroye waawi hisnugo ma e baroɗe na daniyel jaabi mo a yeeɗa ha foroye barkama allah am neli malaa'ikaajo muɗum kanko o maɓɓi kundude baroɗe ngam taaɗe nawnanmi o waɗi ɗum ngam mi wala aybe yeeso maako ngam mi huwayma junuba barkama laamiɗo seyi masin umri wurtingo daniyel e lowol ɓe gurtinimo ɓe gi'ay huudure ha maako sam ngam o kooliɗo allah nden laamiɗo umri waddugo wulliɓe daniyel fuu ɓe guboɓe nder lowol baroɗe kamɓe rewɓe maɓɓe e ɓikkoye maɓɓe nde ɓe ciwa yottaago ha leslowol baroɗe nangiɓe ƴakkiɓe pat ɓaawo majum laamiɗo darius windi batakewol yahugo ha yimɓe nder ummatoje e le'i e ɗemɗe duniyaaru fuu wi'ugo ni'i jam ɗuuɗana on miɗon umra ko moye nder laamu am fuu hula teddina allah mo daniyel ɗowtanto ɗum ngam fakat allah o woni geeto oɗon yeeɗa foroy o duumiiɗo laamu maako meeɗata halkeego ha foroy baawɗe maako jinnata o kisnoowo mo rimɗinta yimɓe oɗon huwa kaayeefi ha lesdi ha nder asama bo kanko isni daniyel e lowol baroɗe amin on nannooɓe ɗume laamiiɗo keefeero o wi'i ɓaawo nde o laari bannoy allah hisniri daniyel caka baroɗe na o wi'i miɗon umra ko moye nder laamu am fuu hula teddina allah mo daniyel ɗowanto ɗum ngam fakat allah o woni geeto oɗon yeeɗa foroy o duumiiɗo laamu maako meeɗata halkeego ha foroy baawɗe maako jinnata onon heɗitittooɓe hannde on marɓe kuɗol heddi allah daniyel na on mbaawan ƴamugo teema moy woni allah daniyel allah daniyel ɗum allah kanko laati allah geeto e goongaajo Allah Daniel lati Allah mo Ibrahima Isiyaku e Yakubu. Allah Daniel lati mo Allah Musa e Dauda. Allah Daniel lati Allah dokudo en bindicheniidi. Allah ini do neldugo dimdino ngam hisnugo hakke en do bawde burdande hulnugo do barode. Wato bana bawde seydan e hakke e jahannama e nge nyifata sam. Allah Daniel kanko tallati Allah goto. On hulbe Allah Daniel na. Min jamai on to on kulan so birabe mon malla numoji mabbe. Malla to on don kula kakirabe mon malla al-adaji mabbe. Malla ma to on don kula ardibe mon malla dokaji dina mabbe. Ko min jamata on kam dum lati on hulbe Allah na. On hulbe jaumirao Allah e walde mum seninde na. Daniel kanum hulino Allah. Gammaju wadi o hulatano yimbe. Darien hunino Allah. Gammaju wadi o yidino gonga ku e o donno wanya hallende. Daniel donno hula jaumirao Allah. Gammaju mkadi o subi walu gonder ngaska barore do yeddugo Allah jaumirao. Noi bemon bohande on hulbe Allah na.
On hulbe mo banano Daniel huldirimo.
On wainobe soinde gonga ku bana Daniel na. On yinobe walde Allah bana Daniel yirunonde na.
Atoy keton bana urna bipe Adama wannan be gonga. Japan be Rusia eye bibe bindicheni dina.
On hulbe Allah jaumirao kadin. Usekomon be watan go amin hakilo. To on godi jami dingit on jamu godo ko min ekitini hande. On bawan windu gohala wal gonga ku bepe karan truwa marwa Cameroon. Midol lor nitarum. Lawal gonga ku bepe karan truwa marwa Cameroon. Allah barakidina on. Ekime do wolde Allah nde. Hulu go imbe woni tu forgol. Amma kodo toro jaumirao jodo to jamu.